Wacha wasake majina non Minalo toka mdogo Sugu miko non Megi kana ishikia dojo Mitaani tunaish na mandoro bro Utachukia aijelish na roo ndogo Marafiki ndo masnich wakio na do Sili waga ziji fichi vichwa panzi wakio shako Usiwaze sana kusu blow mo blow Jiulize kipi utachana na rapper kama pombo Chunga usivune pumba Niboro bete pumba Wendo kapata mpunga Dar es Salaam unavumo pepo akimbunga na chomoza kila mdundo kama chombo chenye vumba Bunga Iki kizazi cha waenga na kuwacha mdomo wazi kamla lavi mtoko lenda Mchapa kazi dite kunene ukipenda Twitter basi kama unahisi umetengwa
Yeah. M-A-K-O, M-B-O, R-A Napalipuka, napobazuka, fake soldiers, hawasu gay Nikifoka, nipoko kasi, nafasi yangu ni A-plus Na wala sinawasi, napo drop, na change masali, cause I'm king star Nipo kwenye ulingo wa cypher Boom, boom, rap flow Toka bay back, tunavu iranda Kama ghetto vile, kona zote za mita Tupo toka enzi zile Flora switch off, rapa kishoka na kata nazima dreams watoto no foka foka Nipo physical, mathematics kwenye hip rap Babu la mistari nondo marapa na punja mbavu Walichochea kuni, wakachochea ngumi Sifa zikizidi kwenye kazi hupotea uchumi Atupo kwenye level zao But the way wanatujua si ma mentor wow What's dollars?
Keep it from right here I'm a unique boy and I ain't gonna lose it If you try man, you gonna lose it Pray with me, you will get something Be with me, you will get something
Usizani mina shindo sema Mita zidi tema Punch Najua huta hema Najua utani soma
Yeah
Down, drop the mic, nigga ni pro international fake Rapper now wa aga ubungo terminal Let them go ni run the SM ka chemical Wanakuja wanondoka yeah I'm still strong, I'm still flowing Ila bado underground, huku flow Azijati bado nakimbiza ground Nakimbiza town, nigga baka clown Wanibike, bado now around Never sound, nisisikike How attacking goma zangu zitike Kwazo nipite, up to the top nisifike No, now I kill kwa ujazo wa fike
Yo, I got a love for my good, that's why me sina mood Nafanya minachaweza na waminza makusud Kwa chera, ndo kabisa sina mood Weka gumba iwe good, sileta sala makusudi Kauli yetu kichamba umebu Umekwenda na maji mana chuki so mtaji Shukrani kwao ni sumu, wanapenda kujumu Telling wa migombani, wana nita komandom Kaks pepe zayani, miya bandem fisho Kikaza na kaza kweli kulegeza kwangu sona Nkitongo makali, wana zima majogo
Hey, you chinit, you chinit, you
Viatu vime Na migu, watu siafu, chafu, bumba kichugu Dumba, wanatumia mitumba, kasumba Wanachungulia ikichumba Wanaugulia, wanaumia, sindu wanakunja Na sunda, fumba, naunda, chunga Bada ya kifo Utomba laki kwenye mia, buku shintano Demu wako nasimia kuku solile pambano Sukurumba mavanga, banka, futa Kuta wenye nyufa utanguka
Ninja Cronuts wake alive bila playback Na flow kinyama na sila kama Tupac Waki MCs chini ya maji kama samaki I'm talky wasaka kiki mawaki Boy, mkalwezi flow heshima sipati Na machizi ndani ya cypher hii ni vita fight Na nyingi flows akuuza na sifa sitati Shabiki wangu wanapendezi ya sila mangati Moso G mgodo wa madini buzwagi Gangsta mtoto wa mjini sibuluzwa Do we cool Zingua sina ushikaji Ila track ni hit ila wadawa kutushaji
Hold on, hold on Me myself and I Myself and I Nacha logo kama kabila masai Voku kali international Metaphors Hizi kali professional Achenjoz Rhymes kali na uza Kichwa cha habari mwandishi mbona kakunja Palipo wongo mbongo wana maskani Hebu acha longo longo huyu mbongo ni jirani
Republican
Hivi vina vya dukani Na uza leo na kesho zipo dukani
Kwenye hii biti napita kama maji ya mafuriko kokoriko kokote uliko na mimi ndio yule msanii naweza podi kwa popote mfukoni hata kasi na mshiko pata maandiko na mtiririko ushanipata sina ujiko nafuata miko mazee sishangai kukuona huko ulipo
Yo, wanasema dunia mapito sina haja kukimbia. Kivesi na siri nzito kamchanga makinikio. Kitega sikio tansikia, labda ushindo kunielewa. Wenye mbio walikimbia lakini wote walichelewa. Mi maskini najituma kwa familia na wazazi. Siwaweki nyuma kama abiria wa bajaji. Na sifa nani na marapa wa kufoji. Kujita wanene kumbe wembamba ka Snoop Dogg. Kapige simu kibanda cha Snoop Dogg. Wambi mini kipando wazimu waga siogopi. Sikufulu ntalaniwa, sina mchongo kwenda Ulaya. Na shukulu kuzaliwa, siko bongo bati mbaya. Sinione mpuzi nkisema mapenzi pesa. Na squeeze ya hakuna kundi hata kama ulipita beta.
Nishali teka jiji na jiji aliyami tena. Cheki teke msi tebeni wanatetema vyema. Hawajui mini kizazi cha msondo. Wao kizazi cha bongo flavor. Tungu zangu zina miongozo za kwao zinawapoteza. Wepesi wevesi zao kama vumbi la juwari. Na siofi uwezo wao hata waje na mishari. Na wakunja kama na tano kwa sita. Na siofi kama mchezo shamaliza.
Najipa matumaini la saa haziniamini. Kwa ninavotathmini sabini haiwi tisini. Lucifer yuko na mimi. Oh, yani chama na mugela amenitenga na linye. Nataka nishi kisela ni kama nimetumwa hela. Hela mawazo kiroka fela pamela kongwa na mbwela. Hadija kafunga tela hila fina ni chapa. Kita mina panguka ndo mana na waza mapa. Stress labda stashuka sijafeli mina tapika. Ili nipate na fuu na juice jawai kufika. Amini na kupa true 1 2 1 2. Marapa bado wamechoka mene miki juku. Mistari nefunga mota cypher.
Sunko Moscow town. Okay good man. Spendo ni peki basa ni flow. Funga mkanda kwenye kona bazazi na wabibia ha. Natoka tuki munduki mikitwe mkuki siogopi na fosi. Mishe nishe na leto zushi si wish kupanda pipa kwa dili za cocaine. Ni mwenye pesa na shesha na kipeshesha. You got nothing to show me, homie I want it. Natema bass baka feka waponi. Kimuli muli mulika na wika na skika. Ambia Gary Johnson mazishu na zika. Bila kipini chachili nema vipya ngewika ha.